kitali yangu. Bwana wetu,
Bwana
mkombozi wangu,
wangu
mchungaji wetu, mzazi wetu, kimbilio langu Roho Mtakatifu. Bwana wa mabwana, nani nani kama wewe? Ni wewe Baba, ni wewe Bwana, hakuna mwingine. Nani kama wewe? Ni wewe Baba, ni wewe Bwana, hakuna mwingine.
At the mention of your name, every knee shall bow, every tongue confess, Jesus Christ is the Lord and Savior.
Ensine sizivunama, amawanga kasinza,
kasinze,
wale chitiwa,
wale chitiwa,
wala matendo,
wala matendo,
ani alinga kwe,
ani,
ani akufanana. Yesu osani de,
osani de tata,
wewe katata,
teri mulala,
kama wanga Yesu,
Yesu,
tari ya kufanana, tari yo. Nani kama wewe?
Nani?
Ni wewe Baba,
wewe,
ni wewe Bwana, hakuna mwingine. Kama wewe, hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine Baba,
hakuna.
Nani kama wewe? Ani alinga kwe,
ani
akufanana, tari alinga kwe,
tari
akwenkana.
Nani kama wewe?
Ni wewe Baba.
Nani.